Jessica Hamo. Only Stars Music Band, Cosi Talents. Mr. Go, Tingika Music.
Tumpe ni sifa ala muomba, wa kutujalia salama, wa uzima na siha njema. Leo tumeona ni raha, siku nzuri kama ya leo, dada Jessica kazaliwa. Wa uzima na siha njema, leo tumeona ni raha. Mpigeni mikinwi, mwana moto atashalwa rero. Uimbe happy birthday Jessica uliratulu. Maisha kope kale mato, nyota yo Jessica ingale. Uimbe happy birthday Jessica uliratulu. Rukuzo nyuma Lucy na Haji, Delila tuma na Yelari. Waranu hare na Yehuda, Liliani Viki na Mpera. Baba Simon Kombe na Mama Betty, Mama Margaret na Mama Angeline. Osini mana kuvoyera, Jessica uishi na raha. Njere njere, sawa na moto, hata shalwa lusha.
Uimeni na raha,
isha utingike, hata shalwa lusha.
Nia Jessica,
unamuibira, happy birthday.
Uwajaliwe,
maisha mato, ukulire tulu.
Njere njere,
sawa na moto, hata shalwa lusha.
Uimeni na raha,
isha utingike, hata shalwa lusha.
Nia Jessica,
unamuibira, happy birthday.
Uwajaliwe,
maisha mato, ukulire tulu.
Dani Randu Kipawa na mama dama nguma. Japo watupo nao, tunaamini wameridhia. Marafiki Maslim Rehema na Eddie, bila kumsahau nyanya Hawesini, wanakuombea maisha mema.
Tumpeni sifa ala muomba, wa kutujalia salama. Wa uzima na siha njema, leo tumeona ni raha. Siku nzuri kama ya leo, dada Jessica kazaliwa. Wa uzima na siha njema, leo tumeona ni raha. Mpigeni mikinwi, mwana moto atashalwa rero. Uimbe happy birthday Jessica uliratulu.
Maisha koka kale mato, nyota yo Jessica ingale.
Uimbe happy birthday Jessica uliratulu.
Rukuzo nyuma Lucy na Haji, Delila tuma na Yelari.
Waranu hare na Yehuda, Liliani Viki na Mpera.
Baba Simon Kombe na Mama Betty, Mama Margaret na Mama Angeline.
Osini mana kuvoyera, Jessica uishi na raha.
Njere njere,
sawa na moto, hata shalwa lusha.
Uimeni na raha,
isha utingike, hata shalwa lusha.
Nia Jessica,
unamuibira, happy birthday.
Uwajaliwe,
maisha mato, ukulire tulu.
Njere njere,
sawa na moto, hata shalwa lusha.
Uimeni na raha,
isha utingike, hata shalwa lusha.
Nia Jessica,
unamuibira, happy birthday.
Uwajaliwe,
maisha mato, ukulire tulu.
Jessica anatingika, Jessica anacheza. Jessica anatingika, Jessica anacheza. Atingika, 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 atingika. Holy Stars Music Band, Costi Talent, Mr. Ngoa, Tingika Music.
Njere njere,
sawa na moto, hata shalwa lusha.
Uimbeni na raha,
isha utingike, Mata Jano Alusha
Nia Jeska
Wanamui Mira Happy Birthday
Wajaliwe
Maisha Mato Ukulire Tulu
Jere Jere
Samana Muto Mata Jano Alusha
Uimbeni na raha
Isha utingike Mata Jano Alusha
Nia Jeska
Wanamui Mira